break.
All right, kids. We're gonna play a little game of freeze dance. We're gonna play a little game of freeze dance. Dig?
All right, everyone, get down. Shake those hips.
Freeze!
I think I see someone moving. But I can't stop dancing. Everyone do the funky chicken.
All right.
Called Skating in the Morning, sung in French. This next song comes from an African country called Kenya. It's called Nakumbuka. It means I remember in Swahili.
Nakumbuka tulikuwa marafiki. Nakumbuka tulikuwa familia. Utotoni tulikula meza moja. Chochote kidogo tulikuwa twagawanya. Bona sasa umebadilisha mwendo. Kuna shida, karibia unieleze. Tabasamu, imesha kuisha potea kwa sura. Yeah, yeah. Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Nakumbuka tulikuwa marafiki. Nakumbuka tulikuwa familia. Bona sasa umesha nisaliti. Palipo mzozo ni vizuri kutatua. Binadamu hatukosi kuzozana. Masengenyo hayana faida kamwe. Sama, divyo tuendelee.